Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitubira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu igihumbi hafi na 200 mu Rwanda bugaragaza ko abagore bagera kuri 75% bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi, mu gihe abagabo ari 25%. Ibikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango Transparency International Rwanda bwamuritse mu cyumweru gishize. Uyu muryango uvuga ko mu babajijwe bagaragaje ko ruswa y'igitsina igaragara cyane mu rwego rw'abikorera aho igeze kuri 57%. Uru rwego rukurikirwa n'amashuri makuru aho bigeze kuri 42%. Mu nzego z'ibanze naho hatunzwe agatoki ko iyi ruswa igeze kuri 37%. Imiryango itagengwa na leta niyo igaragaza ruswa nke ishingiye ku gitsina kuko igeze kuri 12% gusa. Uyu muryango unavuga ko iyi mibare ari mike ugereranije n'abatavuga iyi ruswa bagahitamo guceceka. Ubushakashatsi buje bukurikira ubwari bwarasohotse mu mwaka w'2017 bwo bwari bwagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina yiganje cyane mu mashuri makuru na za kaminuza, naho icyo gihe ahagaragaye nkeya hari mu butabera. Abakoze ubushakashatsi bemeza ko ugiranije n'ubwakozwe mu myaka 5 ishize iyi ruswa isigaye ivugwa. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda usaba abakorerwa ibi byaha ko bajye babivuga vuba kugira ngo ababigizemo uruhare bahanwe, kuko iyo batinze kubitangaza ibimenyetso bigorana kubibona mu gihe biregewe. Ibi n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri sanga cya none. Umutumirwa wacu ni Bwana Apollinaire Mupiganyi, uyu akaba ari umuyobozi nshingwa bikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Bwana Mupiganyi, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane Edwin Mapamwa bitumiye.
Urakoze nawe kutubonera akanya kugira ngo tuganire tunagandize abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kubijyanye n'iyi ruswa ishingiye ku gitsina. Ikibazo cya mbere, iyo uvuze ruswa ishingiye ku gitsina uvuze iki? Ni ibiki biyikubiyemo Bwana Mupiganyi?
Murakoze Birwa. Iyo tuvuze mu ndimi z'amahanga cyangwa se ngira ngo mu kirundi babyita igiturire, ariko noneho reka tubiganire mu kinyarwanda. Ruswa ubundi itegeko ry'u Rwanda, itegeko nimero 54/2018 ryasohotse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8/2018 risobanura icyo ruswa icyo ari cyo. Risobanura by'umwihariko ko ruswa ari ugukoresha mu bubasha bwawe bwite ububasha uhabwa gukoresha mu nyungu zawe bwite ububasha uhabwa na rubanda. Izo nyungu rero zishobora kuba inyungu z'amafaranga cyangwa se inyungu zindi, hashobora kuba bo ukene wabo igitinyiro ariko cyane cyane hari n'ubwoko n'ubudukoko gusobanurwa mu itegeko ubwoko bwitwa gushimisha cyangwa se gusaba cyangwa kwemerera ishimishamubiri. Ishimishamubiri rero niyo iza mu ndimi z'amahanga bikitwa bushingiye ku gitsina. Mu itegeko basobanura bisaba gutezeranya cyangwa se gukora ishimishamubiri bishingiye ku gitsina. Iyo ni imwe mu bwoko bwa ruswa ihanwa n'iryo tegeko nasobanuye mu Rwanda. Ariko nanone nk'uko mwabisobanuye Transparency International, natwe dusobanura cyangwa se Transparency International itanga ibisobanuro kuri ruswa cyangwa corruption nk'uko nyine iryo tegeko ry'u Rwanda ribisobanura, bivuga ko ari ugukoresha mu nyungu zawe bwite ububasha uhabwa na rubanda. Ubwo harimo ibintu bitatu. Hari ubwa mbere kuba ufite ububasha, ukaba ushaka noneho gukoresha ubwo bubasha mu nyungu zawe bwite binyuranyije n'amategeko y'igihugu cyangwa se amategeko y'igihugu kigenderwaho. Ibyo byose rero nibyo biza bikakuva bikagira icyaha cya ruswa by'umwihariko ku itegeko ry'u Rwanda ibyita ruswa ishingiye ku gitsina. Ariko ngira ku badukurikiye mu bindi bihugu hakunze gukoreshwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko nanone rimwe na rimwe ugasanga ikurikiranwa nk'iyi ruswa ishingiye ku gitsina y'itegeko ry'u Rwanda. Nabwira abadukurikiye ko iki cyaha gihanishwa byibuza imyaka itanu y'igifungo kuva ku myaka itanu kugeza ku myaka irindwi, ariko hagashobora kwiyongeraho icyo gihe cy'igifungo kiyongeraho bitewe n'umwanya wakoze icyo cyaha umwanya uwari. Ndatekereza ko abadukurikiye noneho basobanukiwe icyo ruswa icyo ari cyo, ruswa ishingiye ku gitsina nacyo icyo ari cyo, ibyashimisha mubiri umuyobozi runaka cyangwa se umuntu runaka abasha akoresha kugira ngo abone ibyo atemerewe n'amategeko mu nyungu ze bwite.
Hanyuma imbere yanjye hano mfite raporo mwasohoye ku bushakashatsi mwakoze, aho mwabukoze mu bigo bya leta mu bukora kubikora ku giti cyabo ndetse n'imiryango itagengwa na leta, aho mwavuganye n'abantu hafi 1,200 mutegura ubu bushakashatsi. Hari cyatumye mubukora cyangwa se mwasanze icyari ikibazo gikwiriye gukorwaho ubushakashatsi?
Murakoze cyane. Ubushakashatsi tubukora muri gahunda z'ibikorwa bya Transparency International Rwanda bigamije kudufasha kugera ku nshingano zacu arizo kwimakaza imiyoborere myiza, turwanya ruswa, ariko cyane cyane kugerageza kwimakaza indangagaciro z'ubunyangamugayo mu muryango mugari nyarwanda. Aha rero iyo kujya ngo tubigereho dukora ubushakashatsi mu byiciro bitandukanye, harimo n'ubushakashatsi bw'ubu bwoko bwa ruswa. Nagira ngo nibutse abadukurikiye ko atari bwo bwa mbere dukoze ubu bushakashatsi. Ubwa mbere twabukoze mu mwaka w'2010, nanone tubikora kuri ibyiciro bitatu by'imirimo, kuko tuzi ko ibyiho bya ruswa ishingiye ku gitsina akenshi bigaragarira mu mirimo, aho abantu baba bashaka akazi cyangwa se aho abantu bakora akazi ari abashaka akazi cyangwa bari mu kazi. Ubundi bwa kabiri twabukoze mu mwaka w'2017, ariko ahangaha twibanze by'umwihariko mu bigo bya leta. Ntabwo twasakaye ngo tujye ku ruhande turebe abikorera n'imiryango itegamiye kuri leta. Uyu mwaka rero tukaba twashatse nanone kureba imiterere y'iki kibazo, kuko tuzi neza ko iki kibazo ubwoko bwa ruswa mu by'ukuri ni ubwoko bwihariye bufite ingaruka nk'izindi z'ubwoko bwa ruswa tuzi, ari ukudindiza ubukungu bw'igihugu, ariko ko bwiyongeraho ikindi kintu kijyanye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ko uriya ubikorewe nta ruhare wifitemo kandi nta yandi mahitamo afite. Ubwo rero icyo tuba tugamije ni ukugira ngo Abanyarwanda n'abadukurikira nk'uko turi kuri ibi bigo bya Amerika bumve yuko mu Rwanda amategeko arahari, inzego zirahari, ahubwo abahuye n'iki cyaha cya ruswa bakagombye gufata iya mbere kugira ngo bashobore gutanga amakuru, bashobore kurengerwa. Tuzi ko nka Transparency International Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha, urwego rw'umuvunyi, dukora ibishoboka, ariko abo twakira ni agatonyanga mu nyanja turebye uko ubushakashatsi bugaragaza ko iki kibazo giteye.
Bwana Mupiganyi, iyi mibare yanyu nk'urugero mubaza abo mwabazaga niba basobanukiwe icyo iyo ruswa icyari cyo, 79 hafi ku ijana bavuze ko basobanukiwe n'iyo ruswa, 23% bavuga ko batayisobanukiwe. Umuntu akibaza mu gihe abantu bayisobanukiwe ku rugero rwa 80 hafi ku ijana, kuki komeza kuba
ibi ni byerekana ko iki kibazo cya ruswa kimwe n'ubundi bwoko bwa ruswa mu kiganwa n'itegeko navuze mbere, ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Abanyarwanda, abaturarwanda n'abandi barabizi ko icyo kibazo gihari, ariko noneho ntabwo ari ikibazo cyihariye cy'u Rwanda, ngira ngo no ku rwego rw'isi yewe no mu mpuzamiryango yacu ya Transparency International, ubu ni ubukangurambaga twese, ni urugamba twese turwana, ariko by'umwihariko mu Rwanda iki gipimo cya 80% ni ukuvuga ngo iki kibazo cya ruswa ishingiye ku gitsina mu murimo kirahari, ntabwo ari agaseseshwa rumuri.
Hanyuma nka zimwe mu mpamvu mubona zitera iki kibazo, mwabwiwe n'abo mwabajije bavuga ko impamvu ari izi hane?
Impamvu ni nyinshi zitandukanye, ariko cyane cyane biriya impamvu ya mbere ni imiterere y'imiyoborere y'ibyo bigo, nk'uko mwabibonye mubikorera ku gipimo cyo kiri hejuru ya 67%. Ababajijwe bavuze yuko bumva ko iyo ruswa ihari, ariko impamvu cyane cyane zifite ni izijyanye n'imiyoborere, cyane cyane abantu bagiye batugaragariza ku gipimo cya 27% bagaragaje yuko nko gushyira abantu mu kazi runaka, biba mu bikorera, biba mu nzego za leta cyangwa se biba no mu miryango itegamiye kuri leta, kuko iki kibazo biragaragara ko hose gihari, nubwo bitari ku kigero kingana, kandi nubwo wenda inzego nyirizina zo zaba zikora ibishoboka kugira ngo zikirwanye, ariko abo bantu bakora icyo cyaha cya ruswa barahari. Kuba kudakorera mu mucyo mu gushyira abakozi mu kazi ni ikintu, ni imwe mu mpamvu ya mbere. Ikindi kibazo gihari Rwema, irari mu mibonano mpuzabitsina, iyo bigeze rero ku muntu w'umuyobozi ufite bwa bubasha bukomeye, akaba afite iryo rari, adashobora kwifata ngo amenye yuko inshingano afite ari inshingano yahawe n'abamukuriye n'igihugu, cyangwa se yatorewe, cyangwa se yashyizweho nk'umuyobozi w'ikigo cy'abikorera. Irari ni ikibazo gikomeye, ngira ngo abantu batekerezaho, cyane cyane ko abantu bashyirwa mu myanya runaka kandi bafite icyo kibazo. Ikindi ni amategeko yaba atameze, cyane cyane mu kuzamura abakozi mu ntera, mu guha, mu kureba uko abakozi bakora. Ikindi cyagaragaye ku gipimo cy'10%, niba abakozi nyine bakorerwa iyo ruswa ishingiye ku gitsina usanga baba batifitiye icyizere, akenshi usanga bashobora kuba barinjiye no muri iyo mirimo baratangiye ruswa ishingiye ku gitsina, ugasanga rero mu gihe batangiye gukora ku kazi ntabwo bifitiye icyizere, nta bushobozi bafite kugira ngo bashobore kurangiza inshingano bahawe. Ibi nabyo bikagenda bikajyana nyine no kudatanga umusaruro mu rwego rw'akazi. Icya nyuma nanone, hari bamwe bahura n'icyo kibazo kubera batazi uburenganzira bwabo. Numvise ko natangiye nsobanura ko amategeko ahari, inzego zihari zirwanya ubwoko bwa ruswa, yewe n'ibihano biraremereye, ariko urumva hari abaturage bamwe cyangwa se bamwe bahurwa n'icyo kibazo batazi neza ko bashobora gutanga amakuru kandi bakarengerwa umutekano wabo. Mu Rwanda hari itegeko ryemera abatangamakuru, ariko dufite ku gipimo cya 67% bavuga bigaragara ko batazi uburenganzira bwabo, bumva ko ni ibintu bisanzwe. Niba ushakashatse kugira ngo hari ikindi gipimo bwagaragaje cyitwa kwemera yuko ariko bigombye kuba bimeze, nicyo bita acceptability, ku gipimo hagati ya 67% bigaragara ko hari abantu bacyumva ko ni ibintu bisanzwe. Icyo kibazo rero cyo kumva ko ari ibintu bisanzwe no kuba umuntu atazi uburenganzira bwe, nicyo ngira ngo gishobora kudindiza cyangwa gishobora gutanga ibyuho kuri ba rutahurira mu nduru, bagakoresha mu nyungu zabo bwite, gushimisha mubiri mu gihe bariho bakora imirimo bashinzwe. Ariko kandi ngira ngo icyo nasorezaho ni uko mu gihugu cyacu amategeko arahari koko kandi aradadiye, abenshi abafatiwe mu cyuho nkatwe hatasareze ari nk'abo bake tugenda tubona cyangwa se bakurikirwa n'inkiko bagaceza urubanza igihano biragemereye nabwo bya hagati y'imyaka itanu kugeza ku myaka irindwi urumva ko ari ikiguzi kiremereye cyane iyo ufatiye mu cyiciro cya ruswa mu gihugu cyacu.
Apolineri Mupiganyi ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Turimo turaganira ku kibazo cya ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza Bwana Mupiganyi kuri iki kibazo gikomereye Abanyarwanda. Reka duhere kuri Serge Wirweneza.
Yego, mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nubwo nshaka kubaza umutumirwa urabona iriya mibare itwereka 70% byira ruswa cyane cyane ku bamama kandi tuzi neza ko arimo bari mu bantu bashyizwe imbere mu kuzamurirwa mu kuba bari mu myanya myinshi itanga serivisi rubanda nyamwinshi dukenera umunsi ku munsi. No, ndabaza uwo muntu urumva anakora mu bintu bishinzwe no kurwanya ruswa n'akarengane niba ba uwo muntu imyanya ingana gutyo bagiyemo abantu bishingiye kuri ruswa kandi yo ku gitsina ko biragoye ko ari na ruswa umuntu yanamenya kuko ruswa ishingiye ku gitsina nta tegeko mu Rwanda bizize abantu niyo kabone niyo bababona umuntu aryamana n'umukoresha we cyangwa uzabaho agabaya yafashe ku ngufu ntago yagize gute iyo ntekereza ko nabo gutse ari uburyo babona bwashingirwaho mu kugira ngo iyo ruswa iba yacika ntabwo byoroshye. Ikindi nanone bazatekereze ku bantu babona serivisi mbi bishingiye ku kuba ari abantu babonye akazi muri ruswa kuko ibyo bintu bigaruka nanone ku butabera. Wenda sinzi niba ndaba ngiye kure cyane iyi ngingo nagira ngo nanamubaze ibyo ari wo muri Transparency International Rwanda kuri bijyanye n'ubutabera muri rusange. Yaba mwabanza mukanyemera niba nta kibazo biteje.
Uyu munsi insanganyamatsiko ahanini yari kubijyanye na ruswa ishingiye mu kazi, ariko niba ari ikibazo wumva ko kireba Transparency International wakibaza Bwana Mupiganyi ashoboye kugisubiza yagisubiza atabishoboye nabyo akaba yabivuga.
Yego, ndashaka kumubaza ku itegeko ryatowe 2018 ribuza abantu bafite akarengane kukagaragariza igihe icyo ari cyo cyose kibonekeye kandi ngira ngo na Transparency International Rwanda icyo kibazo irakizi. Mbere itegeko ryariho ryemeraga umuntu ufite ikibazo ku mpamvu z'akarengane yararenganijwe kuba yatwara icyo kibazo mu gihe icyo ari cyo cyose yabonekeye ako karengane kikaba cyakinjirwamo byaba na ngombwa kikaba cyana kongera gukemuka cyangwa se kigasubirwamo abaye cyananyuze mu nzira z'urubanza ariko kuba akarengane gahabwa iminsi runaka babona byo nta kintu nta cyuho kirimo mu kuba abantu babona ubutabera. Niki kibazo nari mfite naho ku bijyanye na niyo ruswa.
Urakoze cyane Mariseri nako Serge, ibibazo byawe birumvikanye mu kanya Bwana Mupiganyi. Ndamusaba ko aza kugerageza kubisubiza, ariko dufite n'abandi kuri telefone bifuza kugira ibyo babaza. Reka dufate Karemera wiriwe neza.
Wiriweho mukomere cyane.
Yego, uri hehe?
Ndi Nyagatare, ni mu Rwanda, mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba.
Ikibazo cyawe?
Njyewe ikintu cya kuvuga ndivuze kubanza gushima cyane Transparency International Rwanda ku buryo ikomeje kugenda itwereka ibintu bijyanye no kutuvuganira cyane ku bintu byinshi twagiye tubona nkura muyobozi Mari Makera aho yagiye avuga abaturage ibyo bintu ndabashimira cyane nta kwaba batagishyo. Ndashimira n'ubundi uburyo cy'uburenganzira cyangwa se ibijyanye na ruswa mu kazi uriye kimwe muri kigihe bisigaye byarahawe agaciro cyane kuko kera gutanga ruswa cyangwa se gusabwa ruswa ugiye mu kazi abantu twamaze kubona ko ari ibintu bisanzwe tuzi ko nta kantu utanze nta kintu wabona ariko baho bigeze n'uwayisaba ayisaba azi neza ko bishobora kumukoraho usibye ko bagenda bahindura andi mayeri bakoresha. Ubwo rero ikintu nashaka kubaza ni ku kijyanye no kuri ruswa ishingiye ku gitsina cyane cyane ku bagore muri iki gihe ikintu kijyanye n'abagore mu kazi ni 30%. 30% gender isigaye yarubahirijwe cyane ko mu makazi no mu kazi kibigo byigenga usanga harimo 30%. Ariko se nkibaza nti ruswa ishingiye ku gitsina ubundi 25% burakabonetse ku bagabo, nkurikije ukuntu tugenda tubibona twebwe nk'abaturage tubona ari gakeya cyane. Kubera ko abagabo wenda nuko bagira ikintu cyo guhisha, ariko iyo ruswa nge mbona ari nka sinzi niba transparency rwandi cyo kintu cyo guhishira ku bagabo bataragiye bakirebaho, kandi mbasaba ko niba batarana kibona ba bari uko babigenza.
Ushatse kuvuga ko hari abagabo benshi nabo bakorerwa cyo cyaha ariko bagatinya kukivuga
cyane rwose bishingiye ku muco nyarwanda. Buri abagabo hari buryo kibagira ikintu cyo kuvuga ngo kwihagararaho ngo mbese ndavuga gutya biragenda bite, baranseka, barabona ko nasuzuguritse. Icyo kintu kabisa kirahari cyane hano mu Rwanda.
Urakoze Karemera,
birabikubayeho ukabiceceka cyane. Murakoze namwe.
Birumvikanye ibibazo ntibitubane byinshi kugira ngo bwana Mupiganyi aze kubura uko abisubiza byose. Ariko bwana Mupiganyi wagerageza gusubiza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo byabo babiri, hanyuma dufata abandi kuri telefone.
Murakoze, reka nshimire Serge na Karemera bahamagaye bari Kigali. Ku kibazo cya Serge abaza ati ko abamama ari benshi cyane cyane arahera kuri gahunda y'igihugu cyacu yo kwimakaza uburinganire, aho itegeko ubundi rifasha kugira ngo abadame bari mu myanya ifata ibyemezo. Ngira ngo ubushakashatsi bwagaragaje yuko nibyo abamama igitsina gore nicyo kiri kibangamiwe cyane kurusha igitsina gabo mu kuba bahura n'icyo kibazo. Ariko ngira ngo tugarutse mu mibare n'ibizina ku bahuye n'icyo kibazo cya ruswa, imibare yo iri hasi. Ngira ngo hari personal experience mu bipimo twagaragaje, harimo igera ngira ngo ni hagati ya 6-7% ku bahuye n'icyo kibazo. Ariko muri abo ngabo bahuye n'icyo kibazo, muri abo bake hafi 80% ni igitsina gore cyahuye n'icyo kibazo. Iyo tugiye kumanuka rero tukareba mu bahura n'ikibazo cyane cyane ariko ikingiye ku gitsina, usanga ari ba bana bagitangira akazi akenshi abandi batifite ikize bagishaka umurimo bwa mbere, bashaka aho bagenda bagahura na ba rutangira munduru, ugasanga nta makuru bafite ubundi ko ako kazi gatangwa. Ugasanga bababwiye ko babaha akazi ari uko bakora imyemerere mpuzabitsina. Ariko hari abagore bacu bari mu myanya ifata ibyemezo ni abagore bihagazeho. Nakubwira ko ejo buri kushyira ahagaragara iyi ripoti twari kumwe n'abadame batubana ku insanganyamatsiko bagaragaza bati mu by'ukuri ikintu gikenewe ni uko umugore yakwigirira icyizere, ati nkange njyewe ntabwo ahubwo ndimo ndagerageza gufasha abandi bagore kugira ngo koko bumve ko amategeko ahari abarengera kandi koko twigirira icyizere. Rero nabwira Serge ntabwo politiki y'igihugu y'uburinganire yakoma mu nkokora n'iki kibazo, ahubwo tujye turareba ni bande bafite ibyago byo kuba bahura n'icyo kibazo. Akenshi rero ugasanga ari ba bana b'abakobwa bagitangira gushaka akazi cyangwa ba bandi bari mu mirimo iciriritse, usanga bakoreshwa cyangwa se abayobozi babo babakoresha ibidasanzwe bidakwiriye biciye cyane muri iyi rusi ishinzwe gukina no ku mpamvu nasobanuye. Ku kibazo cya kabiri mwabajije Serge muvuga muti ubutabera imbere hari gusubirishamo urubanza ko hari impamvu z'akarengane, n'ubwo biracyahari Serge kuko hari uburyo bukoreshwa, hari ikoranabuhanga na Transparency International Rwanda twagizemo uruhare, twafatanyije n'inkiko kugira ngo abashaka gusubirishamo imanza babe babikora ku buryo bworoshye. Ariko babe batanga n'amakuru niba hari ikibazo cya ruswa kiri muri iyo process cyangwa muri ubwo buryo bw'urubanza baba baraciriwe no gusubirishamo imanza. Nibyo koko itegeko rero riteganya iminsi 30. Ndumva aho ngaho nta kundi kintu byagenda, kuko nanone hari ibyo amategeko ateganya kugira ngo koko ikibazo runaka kibe kirangiye. Iminsi 30 rero umaze gutsindwa urubanza ukabonamo akarengane, iyo ufite umufasha mu by'amategeko ubundi twumva ari ibintu ari byo bikwiriye. N'ubundi mu kujurira batanga iminsi 30, mu gucishamo urubanza n'iminsi 30, ariko n'ubundi hari ikibazo yatugana ni ukuri tukazajya tukamufasha tukamugira n'inama. Hari n'abantu azi badafite ababafasha yabaha kontakiti za Transparency International Rwanda. Ngira ngo Karemera we yashimaga na wengine kwa kiwango cha kada na wote jaruka kuri mbare mbare yaba huo ni kwa kiwango cha mirongo tatu mapuni na kata na vugati abagabo atiwa kadi baadhi chini na jana kukuusha kisha kwa kiwango cha abagabo kiasi cha dani la wajaza na muri yaruswa ishinda kutina mijaru kukuusha kisha tu katika rada mchezo yuko haina bagore hari zungumia kwa chini kumu gumu wachirishe kibazo byacu wakubwira yuko ari ubuyobozi mugore nawe wamujyanye muri iyo mikorere iyo watanze n'amakuru kuri bagenzi be kugira ngo be bamufasha ahubwo baramuseka ngo burimbwa ubukuru igicucu ngo ubundi wowe umuntu yaguha yaguha nta kiguze ukabyanga ibere ni amyumvire ntekereza ko tugomba guca no kurwanya tukumva ko n'umugabo nawe afite uburenganzira bwo kwanga kandi n'umuryango nyarwanda n'umuryango muri rusange n'abadukurikiye ko turavuga ku rwego mpuzamahanga uburenganzira bw'umugore n'igitsina gore n'igitsina gore n'igitsina gabo burangana imbere y'amategeko reka dufatanye rero turwanye iki cyaha kurusha kudukeresa cyangwa tukumva ko ari ibisanzwe n'ibibaye ku mugabo. Urakoze.
Urakoze cyane Bwana Mupiganyi, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Kuri telefoni dufite na Elise wiriwe neza.
Ego twiriwe neza.
Uri hehe?
Je akakanya tuvugana mbere mu gihugu cya Kenya.
Na mahoro.
Ego na mahoro turashimye.
Ikibazo cyawe.
Je ikibazo cyanjye nukuntu nyene iyo ruswa ifatiye ku gitsina. Nukuntu nyene ikibazo gifatiye iyo ruswa ifatiye ku gitsina ukuntu yoshobora kuranduranywa n'imizi. Icyokorwa kugira ngo iranduranwe n'imizi kuko tugerageje kubiraba icyo biva ko biraturuka ku bukene tukaba dupanze tuzi neza yuko rero Afrika iri mu bihe iri mu novuga yuko ari wo mugabane wa mbere ofisi ibihugu bya mbere bikenye ku isi tubirabye neza rero kaba dusanga iryo hohoterwa rikunda gufatirwa ku bantu b'imiyabaga nka twebwe usanga rero iyo tuca tubona neza yuko umenga niyo nzira yoroshye ishobora kudutuma noneho ndetse n'uwo muntu uwo mukoresha ariko aratanga akazi ashoboye kubigusaba mu byamana cyangwa mu gihe iki udashobora kubyanga kubera iki ntari bugusaba amahera ukuvuga wewe agufatira kuri icyo kintu abona ko utegerezwa kuronka rero tubona yuko agerageje kugusaba amahera ntayo woronka mugabo agusabye mu byamana kubera ko nta kundi uribugire ntishobora kwemera kuguma ushomereye ni ukuvuga rero bica bisaba yuko wewe ntandi mahitamo ufise utegerezwa kwemera.
Rasa ku ntego ikibazo cyawe.
Bwana
Mupiganyi, kuri icyo Elise avuga ko ikibazo hanini ari ubukene. Bwana Mupiganyi
shirije no ubushakashatsi bavuga baragaragaza ko koko ubukene ari imwe mu mpamvu ariko impamvu nyamukuru zikomeye ni uko nini ya miyoborere yaba itanoze kudakorera mu mucyo mu gukira abakozi mu kazi mu kuzamura abakozi mu ntera icyo bita performance cyangwa se evaluation mu kohereza abakozi mu mahugurwa ku gipimo cya 82 91 mu bikorera 82 muri mu miryango itegamiye kuri leta ubukene buraza hasi ntabwo ari hasi naho ni impamvu ikomeye ariko turatekereza ko ubundi ufite ububasha n'ufite ubushobozi ni inzego cyangwa ni izo nzego zigomba gushyiraho amategeko akumira aho amahirwe abantu bose ku buryo kujya mu kazi wahajya kubera ubushobozi bwawe ntiwajye kubera watanze igitsina cyawe. Dutekereza ko rero uhagiye kubera iyo mpamvu ari amafaranga cyangwa ari icyo gitsina watanze nta musaruro n'ubundi uzakanga. Inzego rero zigomba kubaka amategeko adabiye gukorera mu mucyo by'umwihariko ku buryo ibyo ikigo gikora n'ibyo kigenera abakozi n'ibyo umuyobozi akora n'abandi baba babizi ku buryo bakumira ubwo buryo bwose bwakoreshwa na ba bandi bashaka kwihisha mu bwiru mu gukora mu bwiru kugira ngo bashobore kubona ibyo bakenerwa n'amategeko. Ariko hari n'ikindi ngira ngo hasi kigaragara nanone kutigira icyizere n'ubukene nabyo birimo ariko ntabwo aribyo biza hejuru kuko ibyo by'abantu bashobora kubikumira inzego zashyizeho ubwo buryo buboneye amategeko arwanya ihohotera amategeko amategeko arwanya ihohotera harishije ku gitsina, amategeko arwanya kutavanga inyungu za bwite n'inyungu z'ikigo n'ibindi n'ibindi byafasha kugira ngo koko uriya uri mu mwanya runaka atakoresha mu nyungu ze bwite ubwo bubasha afite, cyane cyane akoresheje ishimisha mu bibi.
Hanyuma akabazo kihuta bwana mupiganyi kubijyanye n'iki ishimisha mubiri rishingiye kugitsina, umuntu ashobora kwibaza mu gihe tuvuge urugero umuyobozi aryamanye n'umukozi we ariko hatarimo ko bumvikanye ko ari bugira icyo aha uwo mukozi we, icyo gihe ibyo nabyo ni cyaha
mu rwego rw'akazi iyo uri umuyobozi ubundi hari icyo bita gusobanura ibintu bishobora gutuma habamo kwishyiranya inyungu za bwite n'inyungu z'ikigo mu ndimi z'amahanga bita conflict of interest. Reka dufate ko uwo muyobozi yari asanzwe afite uwo mukobwa ari umukopine we, yari asanzwe ari muri icyo kigo, hanyuma uwo muyobozi akahaza, ubundi iyo abidekaraye inzego zishinzwe zirabatandukanye. Ntabwo rero nta rukundo rugombye kuza mu mikoranire mu rwego rw'akazi, cyane cyane ruhuje umuyobozi n'uwo ayobora, kuko aho ngaho haba hajemo nta kuntu, ntabwo byakunda yuko iyo abantu bamaze kujya mu mibonano mpuzabitsina bamaze kugera mu gitanda washobora kukwemeza ko uwo muyobozi azatanga amabwiriza wa wundi bari kumwe mu bakora imibonano mpuzabitsina kabone n'iyo baba bakundana bitagira ingaruka ku kigo, byagira ingaruka ku kigo biba ku mategeko atanga, ariko n'abandi babandi babona iyo mikoranire n'iyo mibanire y'uwo muyobozi n'uwo mukozi akuriye, iyo rero ni ruswa mu by'ukuri niko bimeze.
Urakoze cyane bwana Mupiganyi. Kuri telefoni dufite na Kwizera Wiriwe Neza.
Wiriwe
uri hehe?
Ndi Ibuyoga mu Majyaruguru mu Karere ka Rulindo.
Ikibazo cyawe
Kwizera Ahmed?
Ikibazo cyawe
ikintu ngiye navuga, ruswa ishingiye ku gitsina cyangwa se ishimisha mubiri ni ruswa ahanini idakunda kubonerwa ibimenyetso cyane. Kino navuga kuko dusa nkaho tuyisanga cyane cyane mu bigo byigenga mu ma private sector, niho basanga hari ruswa ishimisha mubiri, bitewe n'uko usanga aribo bantu bishyirira abakozi mu mirimo. Wumva ko uwo muryango wafatakanya na leta ukavugana na leta bakareba ukuntu leta ariyo yajya ishyira wenda abakozi mu bigo byigenga, wenda ibizamini bikazajya bikoreshwa na leta, cyangwa se ruswa bisaba ko abantu bagira ubunyangamugayo. Kuko buriya iyo urebye umuntu yuri umuyobozi ukakira ruswa y'umuntu uyoboye, usanga utaye agaciro ku muntu wari uyoboye.
Urakoze cyane Kwizera Mukanya. Bwana Mupiganyi aragira icyo abivugaho, ariko reka twakire na Nestor Nyandwi. Wiriwe neza uri hehe?
Ndi mu Cibitoke mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagira mbaze Mupiganyi. Baze mu munda mu Kirita.
Arakumva.
Nagira ndamubaze. Nagira ndakubaze nimba atari hamwe aho kugira ngo ikibazo cy'igitsina gore cyumvikane cyane kurusha. Hafashe bababwira ko hari umuntu ari karabaka igitsina kugira ngo amuhe akazi, kugira ngo kumbure mwumve ko icyo cyumviro cyabo ari cyo, cyangwa baza kubibabwira ari uko ahetse igihe kugira ngo kumbure aronke ibimushyigikira mu kazi kiwe.
Urakoze cyane Nestor. Guma kuri telefoni kugira ngo bwana Mupiganyi agusubize, dore ko aho ngaho mu Burundi tugifite ikibazo cy'uko benshi mutatwumva kuri FM. Bwana Mupiganyi wahera kuri icyo kibazo cya Nestor, hanyuma nakwizera uze kumusubiza.
Murakoze cyane Edi. Arakoze Nestor na Kwizera. Nestor, ntabwo ubushakashatsi ntabwo twabukoze kugira ngo igitsina gore cyumvikane cyane oya ngira ngo ubushakashatsi n'ubushakashatsi buri cyangwa n'ubushakashatsi buri mu rwego rugari rwo gukumira no kurwanya igiturire na mu rwanda bivuze mu kirundi cyangwa se ruswa mu rwanda muri rusange navuge itegeko ry'u rwanda rikumira icyaha cya ruswa harimo n'ishimisha mubiri imwe mu byaha cyangwa se imwe mu bwoko bwa ruswa rero hari bamwe nyine hari abatinyuka metode abatinyuka bakaza bakaturaba igihe hari umuyobozi cyangwa se umukoresha igihe bashaka akazi cyangwa igihe bashaka serivisi runaka babona batangiye kubaka iyo ruswa ishingiye ku gitsina kubera bazi Transparency International Rwanda cyangwa se inzego z'igihugu cyacu urwego rw'umuvunyi urwego rw'ubugenzacyaha bakarugana bakababwira yuko ari umuntu urubasaba icyo giturire ishingiye ku gitsina kugira ngo urugero natwe muri Transparency hari abo tumaze kwakira kandi tugafasha abantu bagafatirwa mu cyuho ngo mu mvugo y'ikirundi bagafatwa bagiye gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bagakurikiranwa n'ubutabera rero ntabwo ari gukabya cyangwa dukorere igitsina gore ku gifite cyangwa ngo bamenyekane ahubwo icyo kibazo kirahari ubukangurambaga ahubwo turiho dukora twe mu rwanda ni ukugira ngo ababa bahura n'icyo kibazo abo aribo bose bamenye ko inzego zihari zo kukirwanya zihari kugira ngo ahubwo icyo twafatanya ni uko no mu karere no mu Burundi no muri abadukurikiye bose bumva ko iki kibazo ni ikibazo kiri ku isi hose ariko nk'u Rwanda rwafashe iya mbere kugira ngo koko ubwoko bwa ruswa bwose bwaba bugaragara bube bwakumirwa kandi bukurikiranwe mu mategeko ku babikoze twakwigera nawe wavugaga ati leta yakagiye yagafashije ahubwo abikorera akabiri bashakira abakozi nibyo koko kwize ibyo avuga nibyo koko ibyago byo guhura na ruswa ishingiye ku gitsina biri hejuru mu bikorera kurusha mu zindi nzego n'ibyago nicyo nitwita mu bushakashatsi perception ariko nanone amategeko ubundi ariho itegeko rijyanye n'uko inzego abantu bahabwa akazi biba mu nzego za leta bo mu bikorera biba no mu miryango itegamiye kuri leta twese biratureba ahubwo ubukangurambaga tugomba gukora ni ukuvuga ngo ntabwo twabwira leta ngo ibe kwivanga mu gushaka mu gushakira abikorera akazi ko kwaba ari ukwivanga mu nshingano z'abikorera ahubwo turakangurira private sector cyangwa se urugaga rw'abikorera gufasha ibigo bitandukanye gushyiraho amategeko akumira ba bandi bafite irari ryo gukoresha ubwo bubasha bafite mu nyungu zabo aribyo kubona ishimisha mubiri kugira ngo batange akazi ariko iyo tujya kureba mu gihe kirekire abantu bakora nk'uko usanga mu gihe kidatinze usanga na bizinesi yabo ihomba kuko hari nk'abaduhaye amakuru batubwira bati bose wanjye yampaye akazi twabanje kuryamana ariko nafataga amafaranga 50,000 na 20,000 nkabishyira ku mufuka urumva rero mu bose mu gihe runaka ntabwo azashobora kwishyura umwenda afite azatangira ririya shimisha mubiri twumve ejo ejo kundi bamutereje cyamunara umutungo afite ikindi twavuga ni uko twakangurira noneho ba bandi bahuye n'icyo kibazo bagasanga amakuru ntibumve ko abikorera nabo bakurikiranwa n'itegeko rihana icyaha cya ruswa harimo icyaha cy'ishimisha mubiri bahanwa cyo kimwe n'abari mu nzego za leta cyangwa se n'abakora muri sosiyete sivile itegeko twese turareba nk'abanyarwanda barebwa n'itegeko ryo kumenya no kurwanya ruswa mu rwanda
urakoze cyane bwana mupiganyi kuri telefoni dufite na Frederic Wirweneza
Wirweneza izwi rya Amerika
uri hehe
muravugana na Frederic na Wirish nege muri murenge burya mu karere ka Rulindo
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nendaga kubaza uwo mutumirwa turite muri Transparency International Rwanda nagira ngo mubaze nibyo koko birumvikana hagaragaye iyo 27% y'abantu bahohotewe b'abagabo ariko mu by'ukuri akenshi ibyo bintu ku bushakashatsi mbamo na bukorwa akenshi bagaragaza ko ari byakozwe mu bigo bya leta ese bajya bagera no mu bigo by'abikorera koko ahantu usanga ariho umuntu ufite kampani ku giti cye ashobora kuguha akazi uko ashatse deni niyo korabushoni ishinzwe ku giti ikaba yakwiyongera
gusa icyo nakubwira nuko ushobora kuba ikiganiro ugitangiriye hagati ariko ibyo twabivuzeho kandi ko mu bushakashatsi bwabo bagaragaje ko iyo ruswa igaragara cyane mu bikorera ku giti cyabo kurusha mu bigo bya leta.
Byashoboka ko ntitangira nsa n'ukerewe ariko burya nimba koko byaragaragaye ko bigaragara muri private sector cyane birumvikana ko nanjye nk'ubushakashatsi nabonye bwakozwe mu gihe cyashize nabonye koko ariko bimeze. Hari ikindi kibazo nagira ngo mubaze, ese haba hari igihano kihariye cyashyiriweho umuntu watse ruswa y'ikinisha mubiri n'uwakwaka ruswa y'amafaranga ku buryo butandukanye? Igihano kihariye nabonye nk'aho bakurikirana ibyo bintu by'akarengane kandi bakabicyanisha n'amategeko.
Urakoze cyane, icyo nacyo yari yakivuzeho ariko ndaza kumusaba yongere akibutse kugira ngo nawe utakurike dutangira ubashe kubona igisubizo. Ariko reka dufate nundi Ndayitazire, wiriwe neza?
Amahoro cyane.
Uri hehe?
Sendi i Burundi.
Ikibazo cyawe ahagana aho i Burundi?
Ego je nagomba mbaze sinzi kuziganiro cyatanguye ntabumva neza ntumva amajwi neza ariko nari nabonye ibyo mwashyikirije ku byerekeye ibyo kuronka akazi ukuntu bimeze igihugu cy'u Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe wari ufite ni iki kugira ngo twumve niba kijyanye n'ibyo turimo kuganira?
Dicho nagomba nshyikirize yari nk'intererano.
Yego.
Nukuvuga ubuye murabona mwibi bihugu by'akarere k'ibiyaga binini hariho ubukene bw'akazi cyane. Rero hariho bamwe baca bitwara, nukuvuga baca babikoresha kugira ngo baronke ukuntu baha akazi. Je nuvuga yuko icyo nashikiriza nuko bokwikebuka kuko ubuzima bw'umuntu nagahambaye, nukuvuga bashobora kugenda nibyo by'ubushashuzi agashafanga hakuye ibindi by'indwara ibibazo bitari bice imbere akanateza n'ingorane mu muryango igihe ari umuntu afise umuryango. Abo nabo bakoresha iyo nzira yo kugira ngo batange akazi babanje guhohota, niyo mvuga agatinkazi na muntu kuko ubanje kumukorera ubanje kumusambanya kugira nte gukora n'ibindi byose bitabereye, nibaza yuko buhungabanije agateka kiwe n'aho azoba ari mu kazi azogakora neza ko yankiya karose bimworoheye.
Urakoze cyane Isaac Ndayitazire, uduhamagaye uri Burundi, uri mu Burundi kuri iyo ntererano yawe. Reka dufate na Nsabimana Daniel hanyuma tugaruke bwana Mupiganyi agire asubize ibyo bibazo byanyu. Nsabimana.
Yes, Rwema.
Uri hehe?
Nterere Inyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Murakoze cyane Rwema, mfite ikibazo. Halo?
Ndakumva, gerageza urase ku ntego.
Ya, nababwiraga mfite ikibazo.
Nsabimana Daniel, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Bwana Mupiganyi Isaac Ndayitazire, byari nk'igitekerezo ariko wumva hari icyo wakivugaho wakivuga. Hanyuma Frederic we yagarutse ahanini ku bihano, nubwo wari wabivuze wagerageza wenda ukibutsa.
Arakoze Isaac, ni igitekerezo, reka mushimire ku gitekerezo yatanze. Nibyo koko imikorere ya ruswa muri rusange ariko n'iby'umwihariko ruswa ishingiye ku gitsina ifite ingaruka zitandukanye, harimo no guhinyura uburenganzira bwa muntu. Reka dutekereze ko hari umuntu w'umumama ufite uko yari abaye atunze urugo rwe, ufite uko abana n'umugabo we, akagira ibyago agahura n'umukoresha ufite byarari ushobora kumujyana muri ibyo byaha bishije yaruswa ishingiye ku gitsina. Ni ukumuhohotera. Ibi rero bikurikiranwa n'itegeko navuze, ngira ngo Frederic nawe yabajije niba hari ibihano bitandukanye ibihano cyangwa se ibihano biteganywa ku byaha bya ruswa nk'uko biteganywa mu itegeko nasobanuye itegeko nimero 54 2018 bisobanura ubwoko bwa ruswa ubwo aribwo harimo no gusaba cyangwa harimo n'ishimisha mubiri muri bimwe mu bwoko bwa ruswa kugirango namubwira ko harimo mu bwoko bwa ruswa navugamo nka bubiri hari gusaba no kwakira cyangwa gutanga indonzi nimwe mu bwoko bwa ruswa ubwa kabiri hari gusaba gusezeranya cyangwa gukora ishimisha mubiri bishingiye ku gitsina ni ubwoko bwa kabiri n'ubundi ibihano rero kuva ku myaka 5 ukageza ku myaka 7 ariko bishobora no kwiyongera bitewe n'uwakoze icyo cyaha n'uburemere n'izindi ngaruka zishobora kuba ku wakorewe icyo cyaha bashoboye guhuza niba koko nicyo cyaha ari indwara niba iyo ruswa ishingiye ku gitsina niba ari n'indwara yateye uwayikorewe ugomba ko ibihano biremereye ariko imyaka mike y'igifungo ni imyaka 5.
Urakoze cyane Bwana Mupiganyi. Danieli aragarutse kuri telefoni twahe tumubuze mu kanya. Danieli, mu magambo make cyane gerageza urase ku ntego kugira ngo telefoni itongera gucika.
Murakoze cyane Rwema. Njyewe mfite ikibazo cyangwa ikibazo cy'amatsiko mba mfite muri njyewe. Bwana Rwema, twumva henshi ruswa y'igitsina iravugwa kandi koko nibyo iriho, ariko se mu by'ukuri nk'abo bashakashatsi nk'abo mu by'ukuri basa nk'aho babifite mu nshingano zabo mu by'ukuri gutahura ruswa y'igitsina na biborohera. Ikindi nibaza ku bwanjye, nibaza ngo ese ko kubona ibimenyetso by'iyo ruswa bigorana mu by'ukuri hakorwa iki ngo mbese umuntu ubigaragaweho biba byageze ute bakoresha ubuhe buryo butuma ibyo bintu bigaragara? Kuko ni ikintu gikorwa n'abantu babiri ubwabo ari babiri kugitahura ku buryo bigorana. Ese mu by'ukuri kubona ibimenyetso bibonwa mu buryo bworoshye cyangwa n'uburyo nyine bahabwamo amakuru mu santre? Murakoze Rwema.
Urakoze cyane Danieli. Reka dufate na Jean Mugisha wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Zambia.
Ikibazo cyawe?
Nariko nshaka kubaza kuri bavuga ko bijyanye n'ibyo gutanga ruswa ishingiye ku gitsina. Mbaze umutumire nk'aho bakenyezi bashikije yuko iyo ruswa yoba barayatse benshi baba barashyitse imbere y'ubutungane cyangwa babivuga bya bindi byo kugavuga bitari ibintu byo gushimikira. Ikibazo cyanjye cyasa n'icyo ni hoho ubutungane bwoba bumaze kwakira ibitigeri bingana iki by'abantu boba bari baratse iyo ruswa?
Urakoze cyane Jean Mugisha mu gihugu cya Zambia. Bwana Mupiganyi, akandi kabazo nakongera ku kibazo Danieli yarabajije wa mbere bijyanye no gutahura iyo ruswa igihe umwe muri abo bantu babiri atareze, ariko hakaba abandi wenda bakorana bakaba bamenya ko hari ibyo bakorana, bemerewe nabo kuba batanga ikirego mu gihe wenda badafite ibimenyetso bifatika?
Murakoze. Reka ntangire kuri icyo kibazo cya nyuma. Igihe umwe muri abo bantu babiri batareze hanyuma abandi bakaba bafite ayo makuru, ubundi itegeko risaba yuko batanga amakuru, barabyemerewe pe, kuko birumvikana ko iyo hari imikorere nk'iyo ngiyo mu kigo runaka umuyobozi afite imikorere yihariye n'uwakuriye ari umusekereteri we cyangwa n'uwundi mukozi akuriye usanga amuha ibyo atemerewe n'amategeko kubera iryo shimishamubiri, ubundi abandi bakozi bafite ububasha n'ubushobozi kuba batanga amakuru bashobora kuza kuduha amakuru cyangwa bakegera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, urwego rw'umuvunyi, ubushinjacyaha yewe na polisi y'igihugu. Izo nzego zose zifite mu nshingano kubikira ibanga uwatanze amakuru. Ariko ikibabaje ngira ngo dukiriza n'ikibazo cya Danieli, ntabwo abenshi ntabwo bihutira gutanga amakuru, imibare iri hasi cyane y'abatanga amakuru kuri iki kibazo cya ruswa. 1.37% baravuga ngo yeye yuko nabi byangira ngo ingaruka abandi nabo bagasubiza nk'ikibazo cya Daniel ibimenyetso biragoye kubona kuko usanga rimwe na rimwe ushobora kubivuga kugira ngo ubone ibimenyetso bifatika keretse nyir'ubwite umwe ari we ufashije ubutabera agatanga amakuru ubundi abandi nabo bakavuga ngo kuri 6% bakavuga ngo ndabonye ari ibintu bisanzwe urumva rero mu bigo bimwe cyangwa abanyarwanda hafi 6% baracyumva ko ubwo bwoko bwa ruswa ari ibintu bisanzwe mbega umuyobozi afite ubwo burenganzira bwo kuba yakone ibyo shimisha mubiri kubera uwo mwanya arimo cyangwa se akaba yakiri umuntu mu mwanya runaka ibyo rero turumva iyo hantu hari ipfundo bikiri imbogamizi cyangwa se ingorabahizi ku nzego zifite ubushake bwo kurwanya icyo cyaha ariko amakuru nanone akagenda aza ari denideni
kuri icyo kibazo kuri icyo
Jean Mugisha
buretse gato ya bwana Mupiganyi kuri icyo kibazo cy'uko abantu babifata nk'ibintu bisanzwe ku buryo no mu Rwanda usanga barabihaye n'amazina ukumva ngo baratanga happiness ni ikibazo gikomeye cyane
natwe icyo cyo n'inzego zose turi kuganira ni ikibazo abantu inzego zose bireba Minisiteri y'umuryango inzego urwego rw'umuvunyi twebwe Transparency International Rwanda abanyarwanda muri rusange twumve ko umubiri w'umuntu ni ntagogerwa ntabwo nta muntu ufite uburenganzira na bumwe kabone ngo mu mufuka we huzuye amafaranga cyangwa afite ububasha runaka gukoresha muri ibyo bivuze kuko ingaruka bigira ku muryango ingaruka bigira kuri ko byakoreweho ingaruka bigira no ku myumvire ku burenganzira ku murimo wibuke yuko ubushakashatsi bwakozwe mu rwego rw'umurimo uwo muntu ugiye muri ako kazi atarari ufite ubushobozi hari uwundi atwaye umwanya we rero kuri twebwe nka Transparency n'inzego z'igihugu cyacu ndatekereza ibi ni ibintu turi gushyiramo imbaraga kandi nibutse ko ubu bushakashatsi n'ubushakashatsi ngirango bw'umwihariko hano mu Rwanda ahandi usanga badatinyuka no kubikora ariko twebwe turavuga ngo reka tubone ibiyege byabonetse ntabwo rigomba kwica isuka birazo bigafasha bigafuza na kiriya kibazo cya Mugisha kuko abavuga ko byababayeho ni bake cyane ariko barahari natwe urugero yuko natwe hari abo twakira ariko bake tugereranije n'ibindi byaha bya ruswa tubona nta mibare natanga nta mibare nzi ubutabera abamaze guhamwa n'ibyo byaha ubwo ubutaha wenda umuntu yashaka imibare mu rwego rw'inkiko ariko muri rusange iki kibazo cyo kirahari abakagombye gukurikiranwa bo ni bake tugereranije abakurikiranwa ni bake tugereranije n'ababa babikora cyane ko amakuru yemeye kuri iki kibazo akiri make cyane n'abakagombye kuyatanga bakifata cyangwa se bakibona ko ari ibintu bisanzwe
urakoze cyane bwana Mupiganyi hari nanone abashobora kuvuga ngo abo bantu babiri nubwo bakorana na abantu bakuze bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka
birumvikana iyo abantu nta muntu ujya no mu kazi atari umuntu ukuze ariko nanone ngira ngo ikigo kiri cya leta kiba n'ikigo cy'umushoramari runaka biba n'ikigo cy'umuryango utegamiye kuri leta ni ikintu cyose kigamije inyungu rusange inyungu rusange z'abaturarwanda niba ari ikigo cya leta niba ari umuryango utegamiye kuri leta inyungu z'abashoye n'imari niba ari ikigo cy'abikorera ntabwo rero icyo kigo kabone niyo waba uri umuyobozi uri wowe wagikizeho ntabwo ufite ubwo burenganzira cyane cyane mu rwego rw'umurimo gukoresha izo nyungu zawe zihariye hagamijwe gutanga ibyo cyangwa gutanga cyangwa kwaka ibyo amategeko atakwemerera ari n'ibyo shimisha mubiri kuba abantu bakuze ni nacyo twakwishimira bwa mbere twavuga yuko ibyo bikorwa mu bantu bakuze ariko rero itegeko rihana icyaha cya ruswa rihana ihohotera rigera kuri abo bantu nyine b'abanyantege nke badafite ayo makuru badafite n'uburyo bakwirengera cyangwa se bafite ziriya mbogamizi zindi batinya ko byabagiraho ingaruka baramutse batanze amakuru ariko twe turababwira ngo nyaboneka nimutanze amakuru nimwegere urwego rw'ubugenzacyaha nimwegere urwego rw'umuvunyi nimuze muri Transparency International Rwanda twese twaragurutse kugira ngo iki cyaha ubukana bwacyo bugabanuke ntabwo twavuga ngo kizacika Burundi Burundi urabizi edi ku isi hose ni ikibazo gihagakishije isi muri rusange cyane cyane abanyembaraga bakoresha mu nyungu zabo bwite kugira ngo bashimishe umubiri wabo ariko mu Rwanda kugira ngo n'abadukurikira babyumve neza nta mwanya wabyo uhari niyo mpamvu twese duhaguruka tugashobora no kugaragaza n'iyi mibare kugira ngo abantu babone uburemere hano twese hamwe duhaguruke turwanye iki kibazo.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Ali wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ndende kabuga mu kare ka gatatu.
Ikibazo cyawe.
Niba ari ikibazo, niba ari ibiganiro, bivuze neza kubifata. Bavuga ngo uri kwa ngo ntabwo ngo bigaragara ngo ntabwo barimo kuvuga ahantu iyo dutanga amakuru. Ariko ndereka ndikubwira kuko ibintu bigiye mbona muri kaminuza. Muri kaminuza ni ibintu byiza. Mu bigo by'amabanki na ibintu byiza. Ibi bigo bindi tuvuga ngo ni ibya Leta ni ibintu byiza. Urasanga aho ikigo cya Gakara baye gitera imbere. Ariko kirimo gutera inyuma bitewe n'iki? Akazi ka buri muntu utagashoboye. Umuntu utazi kwata ku kompiyuta. Ugasanga niwe bahaye akazi. Bitewe n'iki? Nuko yabonye cya kazi nyine yatangiye ruswa n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ese ibi bintu byakita gute? Ahantu ngira ngo mbikubwirire ku bakobwa muri kaminuza urasanga birimo kwatsindira ariko ugasanga arimo kuturusha amanota arimo kubona amanota 98% ku ijana kandi batakandagira mu ishuri nabafite siganye benshi cyane nabafite byinshi nari mu kazi yenda navuga ngo gakomeye ariko se byacika nyine ryari tuvuge ngo akazi kagiye mu muntu ugafitiye ubushobozi ni ryari bizacika tuvuge ngo umuntu wavuga abonye akazi afite ubushobozi noneho u Rwanda nasanga rwari rwo rujya ruswa cyane kuruta ibi nyine burundu tuvuga ngo ntabwo biri
usoza iminota iradushiranye
ikiza nk'uko mbona ibintu byaranduka burundu burundu byose bitaranduka.
Urakoze cyane bwana mupiganyi unasoza mu masegonda make cyane ibyo bibazo bya Ali.
Nanjye huko Ali nawe asa naho arakaye kumva yuko hari ibibazo bihari natwe n'ubushakashatsi turabigaragaza muri detector ya bose by'umwihariko muri za kaminuza mu batanga akazi mu bikorera n'ahandi ngira ngo nk'uko twatangiye tubivuga icyo kuba tugamije ni kugaragaza ahari ibyuho kandi iyo Transparency twashyize ubushakashatsi hanze duhura n'abafata ibyemezo iyi nteruro n'ubu bushake turabusangiye turabufatanije inzego zose zari zihari ubu rero igisigaye ni kugira ngo bariya bahura n'iki kibazo abagirwe nk'ingaruka cyangwa se abatabwiye ibitwa nihaboneka batanga amakuru twe twiteguye kugira ngo tubafashe abafatirwa mu cyuho bafatirwe mu cyuho ariko noneho dusaba inzego kugira ngo zishyireho uburyo bunoze bw'imakaza gukorera mu mucyo bitanga amakuru kugira ngo ibi byuho biha ubushobozi bari abanyambaraga bibe byafungwa akazi kagende neza kuko twese tubyifuza ntawe urenganye kubera uwo bwoko bwa ruswa n'ubundi bwoko bwa ruswa bwagaragara mu mikorere no mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu.
Apollinaire Mupiganyi, umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye cyane. Wakoze cyane.
Yakoze namwe kwa mwadutumiye.
Nshimire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi mwaduhamagaye. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.